Krishna Pranamo Jugala Kisho Radha Krishna Pranamo Jugala Kisho Radha Krishna Pranamo Jugala Kisho
Shaka Adi.